Kabaddechi
akakasolo bwe katyo.
Kabaddechi
nechiro bwe katyo.
Kabaddechi
akakasolo bwe katyo.
Kabaddechi
Timo Socks Promotions
nechiro bwe katyo.
Kapa ya kunonge kaba nyo yali tekova mulabanda be nechiro mutumbi kusala nenjala wechwe temuzi wa mere
wetuse kokonyo. Kale nange sija kuwa ebyange kokonyo enjala ke kulume.
Kabaddechi
akakasolo bwe katyo.
Kabaddechi
nechiro bwe katyo.
Kabaddechi
akakasolo bwe katyo.
Kabaddechi
nechiro bwe katyo.
Why not fili make a noise noise that fili make a cut.
Kokonyo kale nange sija kuwa ebyange kokonyo enjala ke kulume.
Kabaddechi
akakasolo bwe katyo.
Kabaddechi
nechiro bwe katyo.
Kabaddechi